Time to wake up, bro.
Kitu kitakurudisha nyuma kwenye career yako ya trading ni kununua signal. Sawa. What do you get from buying a signal? Trader, ebu kaa fikiria kwamba where am I going, mzee? Utafika kwa kununua signal? No. Signal zikusaidi chochote, zinaweza kukupa dola 20 leo, kesho zikachukua dola 200. Signal doesn't work like that. Kwa nini usiseme, hey, I wanna be that guy, nijue ku analyze. Nikajua kwa nini signal ni buy, kwa nini signal ni sell, kwa nini nisiwe mtu wa kugenerate my own signal, kwa nini mimi nisiwe mtu ambaye nitakuwa dereva na kiongozi wa maisha yangu kwenye trading, kwenye career yako. Kwa sababu kwenye career ambayo umeichagua, labda tuseme trading, uwezo kasema dereva ni mtu mwingine, wewe upo kama abiria and expecting to be profitable, expecting to be rich one day, expecting to be professional one day. Haiko hivyo, it doesn't work like that. Achana na mambo ya kununua signal mzee. Ndio maana mnakutana na mambo ya ajabu. Unalipia signal tangu umelipia hilo group mwanangu, umepata signal mbili tu. Usinunue ndoto, sije ukaona mtu anapost profits kila siku ukachukulia poa, ukachukulia baridi. Hata sisi tunapata loss, sawa? We're not that perfect. Hata sisi tunapata loss, tunaungua sometimes, lakini kuna namna ambavyo tumechagua kuishi kwamba I can take my loss, najua kesho najigenerate vipi, kesho napata vipi profit, na recover vipi kidogo kidogo without emotions. Lakini wewe ni kwamba ukichoma tayari utaenda kumtafuta mtu mwingine, unakuja unampiga majungu kwamba fulani ajui what, fanya wewe. Usiwe mshamba mwanangu, unabadilisha mtu tu. Leo upo kwa huyu unanunua signal, kesho upo kwa huyu unaishia ku roam around na hakuna kitu ambacho unajifunza throughout the year. Wewe ni kubadilisha strategy, kubadilisha momentum. It doesn't work like that. Ndio maana inabidi uchague mentor sahihi, mentor ambaye atakuonyesha njia. Na about mentorship, mnajisahau kitu kimoja, unaenda kuchukua mentorship una expect kwamba mimi niko na jukumu la kukutajirisha wewe, kumbe mimi ni kukuonyesha njia, fanya hivi mzee, pita hapa, pita pale, usifanye hiki. Unanipigia simu, hey, nimekutana na tatizo moja. Mentorship isn't about, umelipia mentorship ni kutumie videos kwamba angalia hizo video. That's not mentorship mzee, wala itakiwa kuwa hivyo, sawa? So kama unaenda kukaa sehemu, umeenda kujoin the group fulani about mentorship, just make sure kwamba ni mtu ambaye unaweza ukapigia simu, ni watu ambao unaweza ukapigia simu ukawauliza umekwama wapi, wakakwambia umekwama wapi. Kwa sababu trading isn't just trading, trading day to day life, scenarios zinabadilika, sawa? Scenarios zinabadilika, so you have to be updated all the time. Ndio maana nakwambia hii kitu haitaki mtu mvivu. Inabidi ukikosa ujue kwa nini umekosa, ujifunze kutokana na makosa, kwa sababu hakuna kitu ambacho unajifunza ukipata, sawa? Kwa mwanangu, kununua signal ushamba? Hebu niambia utanunua signal. And this is a series ambayo naandaa kuachana wanangu, mwache mambo ya kifala. Unanunuaje signals? Sasa mtoto akiumwa na kama anasema unanunua signal, unatakuwa professional mwanangu. Sibora ukalimenyanya mwanangu, tumie nguvu. Sibora ukalimemboga mboga mwanangu, uchimbe chumvi mwanangu. Unaweza ukawa very professional in that kwa sababu unafanya mwenyewe. Ilo unasema unafanyiwa alafu unataka kuwa professional. It doesn't work like that mzee. Shtuka.